ngurdang fulbe
ko Nigeria adortoden kalen fi walde wi'etende fudeko den mojobere no wada kude topitagol pulaku ender hen ebe topito kadi jande sukabe worbe e rewbe e kitabe mecce ko bappa jakusko nultondirado amen yobe karewo Nigeria neldien jantorende
durungol na ingol fulbe sukabe ngadata e cippal kosam gal fulbe rewbe hubata hajeji mabbe zamanuru ndu gonden der kautal findinki art en dondonu fulbe e janginki be dina e jande zaman gal lesdi Nigeria be tengal fudeko surgi mobgal sukabe e rewbe fulbe der lesdi Nigeria sakatarejo mawdo mo kautal gal bi etedo lawyajo Musa Isa Al Arifi tabbitini non
o yeso fudeko aniya majo andu woni yidi tosku mun fulbe goni to derfu wana fude ko walliti en burtake der tosku doni ta lari ayi ayi inde fulbe wonnaki ko dum ummi fu sai nana dum fulbe ko ko min bami fulbe jangai to dole bo wana idun janga dum jangi handu wallata neddo waito to hande ko woni yeso so min kollita e bacci fulbe min kollita e sanoyi ji fere fere min kollita e no be gadirta lumo e ko nanji no den bo min ballitabe to Allah walliti min min keba nabe kude fere fere daga kuwata ha gwamnati e NGOs ji fere fere yehi gureji fulbe dum wasani be kulli dum hocci bikko e fulbe dum wadi ko der jangirle dum hebani ko scholarship dum na der gari min gadi dum ta yilo ta yehi gureji fulbe anana e wodi fulbe ko kudoto dem bo rewbe be min kolliti daga ladde min ko tayi rewbe be min kolliti sanawiji daga ladde min ko tayi be min kolliti be min jobi be cede mota mabbe min hokki be cede mota be gari min kolliti be min hokki be sanawiji mabbe be sport der mabbe wodi debbo ko oto mo derdo joni ta yidi kirida e mako a yirida e mako ko wiyete daga gure fulbe de mo yuroi to ladde dembo e ko mo wadata e mo wada nebban gujete dan wada turare e ko nanje so hala dubiya mino e min jodi der gari e min dara shayi na non ka woni
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tinago hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude mallabo golle nafoje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakkati mobgal ngal
e fatude arda ko fulatu to en gi ardibe fulbe meden burna mabbe fu e ngodi masala mabbe enen ma fulbe handi bo enen kauten hore especially ardibe meden ngam burna mabbe fu ma ko be gada representing interest fulbe interest sebe ga representing jibaji mabbe kanjoni masala aron be mi artata mi nodda kanjoni ardibe fulbe wallahi be kula Allah e mila yeso be kabana fulatu ganna hade do darete yeso darete yeso do no darete no wadata no fulbe gadata hande to dum ummake to gomnati waddi ko dum wallinde sey wada kayigo e manoma da fulani amma to be sebe kotira manoma sebe acca hala fulatu to gi majum be kabana gan hande be ardibe to be debbe jari bojji meden to gomnati definitely gomnati e wante to be jaraina to be jaraina no gomnati andita masala meden to mi e mi a burna fuuda wajibe wallahi dum do ardibe
fulbe bappa jakusko VOA fulfulde.